bakono musembere waliwo kyembakuutira ekyo namgereka ntunda kye yatutondera tuli baami bayizi era nga mu nnyawamwe mwe muva ebyobutonde byaffe buli lwogikombako bwengodda butonkulayirira labira ku jona naye nno mugayadde ne mweganya ennyama ne mudduka ensiko ne mutiisa n'omutanda mugayadde ne mweganya ennyama naye leero temumpona muleke nja tula ebyama by'abayizi
togeza ebyamujuta
naze mbeweredde
mutereka ensonga ezo totutabula
labyasa ebyama by'abayizi
mutesa ebyabayizi
muladdawo amateeka g'ensiko nga tegazanyirwako okukwata ebyobuwangwa mmwe ne mubitagula laba ensolo enkulu muziresere ne mutta mu nsiko ne mutaganjula obuto obutannayawula bamwagwa n'eddalo eri babuusa ennyama eno ze yate ne mutolontoka paka ey'omukasasiro abandi baddira effumu ne balisogga bannaabwe ne batambuza embeera ey'ekijungute muladdawo obutumbaavu obwemuleeta ku nsiko n'okuluma yaguza nti batukutira ntidde ebitole bya ssabbuuni ne mbatika amatama ne muziba ennyama naye abayizi baluno sinikana amannyo nti mwava ku nnyama ne mweyo n'ebitole bya ssabbuuni anaagawangula olwo abakyali n'embavu ne mutuleeka mu nsiike ne mututuuyanya entuuyo ez'oluteerere ne mupa ku nkana nga mufumba ennyama esiridde ne musagambiza ate ne musaba ssupu so nga baalugera nti ekibeeto kitta olinda n'omalulaba nga kiye n'endusu songa balugera nti ekibeeto kitta muleke nja tula ebyama by'abayizi
togeza ebyamujuta
naze mbeweredde
mutereka ensonga ezo totutabula
labyasa ebyama by'abayizi
mutesa ebyabayizi byasomera
ddala okimugayadde
abuulirire obasa ekyotuba tebusefe
abayizi bali ku kimu ensangi zino genda ku bukye ensiko bagyesamba nabagamba kubaŋŋamba abaakoowa ebyokuyigga bya bbeeyi byabatama so nazzigu n'abayizi bayiganga neyettira ensolo ennungi gye yeesiimidde nagikuba mu ddiyo naye malegoka kyannakwawamumulira ku nsiko kyekireeta n'emize egy'obutakuta olwagayisayisa agabiige mwegumbulira bwennalabye ng'emisango gyammwe girinnye ne mbayita kwala basitamba atulire balugera bw'otayumukira wabbango bayizi mmwe mwandi nemyokwebikka muzirisa amaanyi kaakano omwasuka mutaddeko n'onzikwabula olutakoma zangambye mbuna obubbi mwakukka gayizi mmwe mwefudde bimpemempeme kasaleeyo gw'ensolo okubanga gutiisa ogw'abayizi ndiguulira lwendidda kasaleeyo gw'ensolo okubanga gutiisa ogw'abayizi ndiguulira
muleke
nja tula ebyama by'abayizi
togeza ebyamujuta
naze mbeweredde
mutereka ensonga ezo totutabula
labyasa ebyama by'abayizi